I'm looking so bougie, low kweli ni choko mbaya. My life is like a movie yenye ngumi ile mbaya. Na pete gold inaweza kuvunja tire. Kuna dem cappuccino ambaye namuita tu. Ukinipa beat na piga kama John Cena. Ile kimtani mtani, hata glove sina. Wele tutani, mwenzio hata akili sina. Kwa kitu gani mimi nazima paka jiji zima. Vitu kibao kichwani kama nina wazimu. Just not be rapped up huko wanaingizia jimu. Bro, hujui hata kunyonga funarushia steam. Ntakupa namba fuki piga kukatie simu. Wangapi wana maswali nimekuja na majibu. Metoka baladi na poenda na isi karibu. Sometime na mind, yeah, mambwiga wanatwe nijaribu. Ila kubwa wana mind zaidi vile waga si wajibu. Nipaka rapa rapa na watesa watu zima. Tuizo taka taka za watoto wanaotaka kupima. Toka chaka tunachata la dunia zima. Wajimi ndo baba na watoto wana nkose heshima.
Hey, kesha jane mbuni peta mbala. Zaze tu makachala da 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 le salama da 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 le salama da 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 le salama.
Leo ni leo so kitoto kidingi. Leta nyama hivi vyombo ni vingi. Kama ligwe kamoto baridi. Hafziki zidi ni kwenda kujiki.
Unamtaka nani? Badman Dar es Salaam here we go. Si tunataka mani. Tazisaka kokote zilipo.
Wapi gigi? Leta papa. Bosi mimi yobili leta hapa. Nani? Weka sign paka rapper. Weka sign DSM. Weka sign. Anataka kuja DSM kasha check out leo Dubai. After kwanza January anataka chill adi July. Nipaka rapa rapa ne watesa watu zima. Tuizo taka taka za watoto wanaotaka kupima. Toka chaka tunachata la dunia zima. Wajui mindo baba na watoto wana nkose heshima.
Hey, kesha jane mbuni peta mbala. Nakuza zetu makachala. Da da
unamtaka nani? Badman Dar es Salaam here we go. Si tunataka mani. Tazisaka kokote zilipo.
Dar es Salaam. Dar es Salaam. Dar es Salaam.